إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونتوكل عليه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah tumwebaza akyatuwangaziza nga tulimu abo abalamu, ne tumwebaza Allah akyatukomye nga tulimu abo abasiraamu, ne tumwebaza Allah oyatuwadde obusobozi okujja oyimirizaawo essala. Tumuwanjagira Allah tunyweze era atuttire ku mbeera ey'okumusinza. Tumuwanjagira Allah sebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaana bange abasiraamu, tuli mu mulembe ogujjudde ebikemo, tuli mu mulembe ogujjudde shubuhati, ebibuzaabuza, nga bangi bagamba bano nga batugamba kino ate nga bonna baasoma, ne bali batugamba kino ate nga nabo baasoma, yandiba n'enseemu bonna gye baasomera. Ekyokulabiraku Saudi Arabia, naye ng'onagamba kino kikikolebwa mu ddiini era ng'ayina ebisubi kweyeekwata. Sheikh omulala najja n'agamba tekikolebwa mu ddiini era nga naye akuwa obujulizi obuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyova olaba tusaba Allah anyweze ennimi zaffe kubeera nga tuvaayo ne twogera ku ebyo abangi bye bataagala kwogerwa mu bantu nga mu gitamaa ey'obusiraamu, nga ovaayo olambulula ensonga ezo ez'obubuze. Bangi bakulaba mu kifaananyi kirala ne balaba nti oyo musajja wa fitina ayawulayawula mu busiraamu, oyo alabika ayagala bagobereze, oyo alabika ayina empalana eri munne. Abamu baleeta ekiteeso, lwaki temutuula eyo ne mutusalirawo kimu fene mujja mbu bamaseeka ne bajja ekyokulabirako ab'ennakasero ne batuula eyo n'ab'ekibuli abayimirizaawo ebizuule mu ddiini, mbu ne basalawo ensonga emu ne bajja ne bagisomesa abasiraamu nga bonna bali ku kimu. Wallahi tekigenda kusoboka, tekigenda kusoboka nti abasunni beegatte ne bannabida okwawukana kugenda kubeerawo ila yawmi taqumu saa. Assaraa baina alhaq walbatil, okusikangana omuguwa wallahi kugenda kubeerawo paka kiyama. Omusunni tagenda kwegattako na munnabida, kikafuwe. Era onoolaba omusunni ayingidde mu bannabida, manya nti sunna agenda kubaazirisa mabega, kuba ekifuba ky'omwana adamu tekisobola yingiramu bibiri, wabeerawo era ekisinga amaanyi. Oli wasala watambulire ku nkola y'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atamwa bid'a. Oli wasalawo awangalire mu kuzuula mu ddiini, tasobola kwagala sunna za mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalani owulirayo abayaayi abagamba affe tutambuza bibiri mu busalafu gyendi ale ne mu bid'a nayo gyendi, tekisoboka. Wabeerawo ekisinga amaki amaanyi Nwoja Musa ngoo yunge chirevutaina Ngengo yeziri wansi Obone robu sokeru wako Awasuni webageza kwa kustamu mkola Suma ganda vangava siramu Okuvayo Netuba somesa Nokuva jukiza Obubuze Obuli muduni oleme kubera nga Obera muavu Netuvayo netuba bulirako Kubabuze Yesuna yo wakiti wa Allahu tabarak wa ta'ala Yesuna ya nabi wa fi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Yesuna ya wa sahaba Eye nkula ya wa tabi'i Ya wa tabi'i tabi'in Nava manyavu mulembe gwa fegu no gwe tuliko Habati aliwa balamu na bafa Babu nawa baze okutanga za wa silamu Kibanangu obushia bubuze Tajia kusomesa obushia bulekao Wabera we kibuzo cha tanyonyo deva silamu Ane ya tandika obuchi Obushia maasusu obushia ya yani Tufala verinya tulik gamba angate tuvode muntu Netu gamba ya tandika obushia Abdullah ibn Saba al-Yahudi Ane ya tandika obusofi Kumulende kwa imamu Ibn Taymiyyah rahimahullah Netumu gamba elinyale Noli manyanti yeyatandika wabu sofi Okubera anga baddu Basi nze ntana Bagenda nebazi saba nebazi vuna mira nebakola bichi Nebazi tolola Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Shiyavayo na avumirira Nebamu siwa mukomera pakalo yalifiramu Yafira mukomera Nenga afudeyo Nalago bubuze waka bakoyo Yatandika o embereyo Kati atoyo omogera kawa sufi Bawulira bubi Oyogede kumukama wabu Ane yatandika o Muhammadiya Netumogera manyage Netumogera manyage Yatandika o Muhammadiya Omuyindi Nomu manya Mwetu somesa obu somesa anti HIV inja Achava shia Aba Hamadiya Aba Murujia Aba Khawariji Bababia Bashaziria Bani Bamutazila Bajahamia Wallahi toja kutegira Chisinga usi Chinyuma nyongo tege dani ya chitandikau Iraba ni avali wakulire mitwe mikuru mubo Tugamba yatandika obu Hamadiya yali bwati yatandika obu zikiri kalenge bujamaa tutabore amanyage gego Zeni nagenda nga sikirwa na sikirwa ekintu ekyo abantu dune batandika okyongera yu munseze njawulo pako olwaleero abantu obagamba ku mulimu ogwo balabanga okubye dini ekifuba dini ogireseeko ekifuba ogaana otya abantu okufuluma ennaku essatu Ugano uti avantu kusiwa mugugu wa furumeye na kwana Ugano uti avantu kugenda mujawula Ugano uti avantu kugenda musabiri la Aya ni vazireta ezitaina mbera yonawe zijamu bifomwe vaziteka Aya zogira kunsonga ndala ni vazita kunsonga ndala Kale bagana banga vasira mwetu vayo Netubatanga za ntivanange Bano basofi Kale wetogera kumanya gaba lyabaita kinzo obutagasa era nacho Bali bafa n'ababogera ko mu kiseera ekyo baliwo Ababalwanyisa mu kubavumirira nti bannange mutereze mudde ku sunna Wabula abo balina bazukulu baabwe Muhammad Elias al-Kandahalawi Aina bazukulu be olwaleero ne Uganda webali Chitegeza chitu kakata kufabali ya Uganda Okubanyo nyolanti fulani Musajja muzikiri Nganeri nyata tudideli yogera Olenso ngako ula abantu kudiri bidei yobuzikiri Chitu kakata kubaga manti fulani musofi Asinze intana nevilala ayimirizaawo amawuledi, ayimirizaawo dduwa z'amakumyana, ayimirizaawo kusoma talakaini tahaliri, ayimirizaawo kusoma khatima za Qur'ani okuzisomera abafu. Buli khatima n'agitunda kakadde kakadde oba mitwalo anaana oba ataano ataano mbwe yeegenza eri mufu, nga tugamba fulani musajja musuufi. Waliwo abayitibwa mu basuufi be tuyina bahizbu tahalil, balina omukulembeze waabwe Uganda. Kale bwe njogera hizbu tahalil olikakimanya okutuusa nga nkonye ku mutwe omukulu, nembagamba omusajja gwe mulaba atambulira mu makanzu n'ebitambaala nga abisibye mu bulago nga tobasitula nsitule, ali mundu yakolera abo abaleede bemuwulira, simanyi bamuhibbiina, basajja tebali ku kituufu. Kubeera mu mayumba g'oweekitiibwa Allah nemugunja wazikaali omubaka z'ataasomesa sallallahu alaihi wasallam. Kati oyogera ku muto omukulu abaddu badde engulu nayagaa oyobedda gwotegeeza nga naffe twamuyita ku dduwa eyaleeka abasanda eyali omugenyi omukulu, nti oyo musajja mubuze era abuza agabane baraka bwemukata kufuna emikisa. Waliyu llah mukwano nfanfa ennyo gwa Allah nga neyamuwaako ekyo obujulizi. Kale baganda bange abasiraamu, omutima mulungi, saba Allah anyweze ennimi z'abawalimu abagezaako okutangaaza abasiraamu kwebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byayagala nebyatayagala. Amazima gakaawa, amazima gakola gatya? Gakaawa. Naam, tabaraka Allahu fiikum. Tugenze mu kitabo ekiyitibwa Man Hum Shia, abashiya beebaani. Man Hum Ashia, abashiya beebaani wa aqidatuhum, n'enzikiriza yaabwe. Olwaleero tugenda kulaba aqida y'abashiya, aqidatuhum fi ahli sunna, enzikiriza y'abashiya ku basunni yeeriwa. Enzikiriza y'abashiya kubaki? Ku basunni. Omusunni yaliwa, omusunni yaliwa nakyo kigambo kikulu. Omusunni mu bufunzi ye musiraamu. Omusunni ye muki? Ye musiraamu yenna. Omusiraamu oyo eyakkiriza Allahu tabaraka wa ta'ala n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era nakkiriza nti tewali nabbi yenna agenda kujja luvannyuma lwa wakitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadde okubeerayo omuntu yenna mu nsi ayina ebitendo bya nabbi. Yadde okubeerayo omuntu yenna mu nsi ayina ebitendo byani? Bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Akkiriza nti tewali asaanidde okubeera nga asinzibwa okujjakaani? Okujjako Allah. Era omuntu akkiriza nti asse obubaka Jibuliru alayhi salatu wassalam yali mwenkanya mu kusoobuki obubaka obwo, era takumpanyangako ng'abashiya bwe bagamba oba nga bwe bagamba ti khana arrisala khana alhamin, yakumpanya obubaka yakumpanya omwesigwa. Aqida yawe gyetwala beyitibwa gurabiya, aqidatu lguram, enzikiriza yannamuŋŋoona. Nga bagamba nti Jibuliru yabuzaabuzibwa obubaka n'abussa ku Ali, obubaka n'abussa ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye mbu okubuzaabuzibwa okwo nti nabbi yali afaanagana nnyaani, baali bafaanagana nnyo ne Ali. Kati Allah yali amugaye nti obubaka busse ku Ali bin Abi Talib, tobusse ku Muhammad, nabbi n'abuzaabuzibwa olw'okufaanagana ennyo olw'enfaanana ennyo eyaliwo wakati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Ali ibn Abi Talib, Jibuliru n'abussa ku Muhammad emyaka egyo. Abashiya bo we batyo we balaba aqida yaabwe yotwagira b'envundu ekuba mu Allah ebituli, ekuba mu Jibuliru ebiki ebituli, nga balaba nti obubaka tebwali bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwalina kubeera bwani bwa Ali ibn Abi Talib, omu ku baimamu baabwe bwe beesibako obwesibi era nga talina kyamanyi ku nzikiriza y'obushiya, era talina kakwate konna ku nzikiriza y'obushiya. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kati omusunni yakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era nakkiriza nti tewaliiwo asibwako bubaka luvannyuma lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'omuntu yenna aba n'enzikiriza nti waliwo fulani asibwako bubaka, oyo n'abeera kafirun, aba mukafiri, era be bayitibwa abahamadiya, abalaba nti obwannabbi bukyakola butya, bukyaliwo. Nekibeera nti omusunni akkiriza Qur'an ey'ekitiibwa, era talina tteeka lyonna lyawakanya mu Qur'an, talina aya yonna gyakuba mu bituli n'enzivuunula vuunula ekyo Allahu tabaraka wa ta'ala kye yasomesa. Bwatyo yayitibwa omuki? Omusunni. Omusunni yoyakkiriza basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bonna, namanya nti basahaba bakkiriza omubaka ne bakola ebyo Allah byayagala, Allah era n'abasiima nabo ne bamusiima, era ne bafa nga Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kubayingiza jjana bonna. Tewali mufe avuma basahaba nga baki, nga abashiya bwe bakola okuvuma basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era omusunni yoyo ateeka basahaba b'omubaka madaala nga Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yayagala, n'okkiriza basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obawa ebitiibwa byabwe n'enkizo yaabwe. Era n'omanya nti basahaba basinga enkizo mu umma be bakhalifa abameka? Abana, omuli Abubakar Siddiq, omuli ani, Umar ibn Khattab, omuli Uthman ibn Affan, n'omuli Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum jami'a. Omusunni akkiriza basahaba n'enkizo yaabwe n'ebitiibwa byabwe n'amadaala gaabwe, n'omanya nti abasinga enkizo mu umma be basahaba aba bameka? Abana. Ale nabo basingana ng'omubaka bwe yabateekululamu, n'omanya nti asinga mu basahaba bonna ye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, n'ozzaakaani Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Umar waavaako n'ozzaakaani Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Uthmani waavaako ne kuddakaani Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wabula ekyo mbashira tojja kisangayo, siweebaba w'enkizo. Twalaba enzikiza y'abashiya nga balaba nti Abubakari ne Umaru baliko ekikolimo kya Allah. Ne tulaba ebigambo ebirala nga bagamba Abubakari ne Umaru samana al Quraish, masanamu gaba Quraish, owulidde? Netulaba ekigambo ekirala nga bakulimira n'okusaba Allah bookya omuliro bawala baabwe Hafsa ne Aisha radiyallahu anhuma, owulidde? Byonna twabiraba. Kakati omusunni yoyo eyakkiriza Allahu tabaraka wa ta'ala nakkiriza omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nakakasa nti teri nabbi yenna agenda kusindikibwa oluvannyuma lw'omubaka sallallahu alaihi wasallam nakkiriza obujjuvu n'obutukuvu bw'ekitabo kya Allah Qur'ani, era nakkiriza obwesigwa bwa malayika Jibuliri alayhi salatu wassalam, nakkiriza ne basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti be basinga abasiraamu bonna n'ebitiibwa byabwe n'enkizo yaabwe, era nakkiriza nti Abu Bakari ne Umaru ne Uthmani ne Ali yegega madala gaabwe mu ddiini yaffe neyobuki eyobusiraamu. Bogena mbashia tebalabawo Abu Bakari, tebalabawo Umaru, tebamulabawo ne Uthmani, tebakola batyo, tebabalabawo abo abasatu, tebabalabawo. Lwaki tebabalawo? Bagamba nti aa bano babba obubaka bwa Ali, entebe ya Ali ne bagibba ne bagyeteekamu nti nabbi okufa kwe eyali alina okudda mu bigere yalina kubeera ani? Ali ibn Abi Talib. Wabula ne beekola obukuukuulu ebyo basatu, Ali ne bamulyako ekifo kye, bo ne batwala obukulembeze okusooka ate ne balekawo Ali. Kati abashia bafuna ghuluwu mu Ali ne bamususa ekkomo weyandikoza atya, weyandikomye. Omuntu alina enzikiriza eyo gye tulabye yabeera omusunni, yabeera omuki? Omusunni. Ono waliwo point enkulu, ono waliwo point enkulu. Waliwo abantu nga bannabbida, nga baki? Nga bannabbida naye nga ambulira gye balimu ya buki? Ya busiraamu. Salamu alaikum. Waliwo bannabbida kojja naye nga ambulira gye balimu baki? Nga basiraamu, basi bakafiri. Ekyo nkiddamu. Waliwo bannabbida nga baki? Nga basiraamu, nga basiraamu. Ngera teri yenna bakafuwaza nti awo akoze bid'a bwetyo oli mukafiri, nga teriyo. Era ekyo tusaba Allah aleme kiisa ku nnimi zaffe. Kukafuwaza oyo Allah gw'ata akafuwaza, nakafuwaza oyo nabbi waffe Muhammad gw'ata akola atya? Gw'ata akafuwaza sallallahu alaihi wasallam. Kale mwaba bali muambulira y'obusiraamu naye nga babuze, nga webana bafudde ne bid'a zaabwe ezo, Allah ajja kubookya omuliro olw'obujulizi obuliwo. Tuli wamu? Balimala Allah n'abajjayo mu muliro n'abayingiza ejjana. Bwafiira ku bid'a eyo, Allah agenda mwokya omuliro. Ne ku luzira omubaka Habu tagenda kusembera, bwe balisembera bamalayika bagenda kubasenda nga babagobawo. Temunywa ku luzzi, temunywa ku luzzi lwa mubaka. Nabbi abagambye nti abo bantu bange basiraamu. Namugambye nti tomanyi bye baakola oluvannyuma lukola ki lw'okufaako? Balina bingi bye baazuula mu ddiini nga gwogeze. Kati abo bwe baliyingizibwa omuliro, Allah alibookyayo ebbanga lyali baayagadde, oluvannyuma bajja kuyingizibwa ki? Ejjana. Mubbo mwemuli aba jamaat tabrig, abazikiri kalenge, abaki? Abazikiri kalenge bamusiba mugugu. Mwemuli bana basoma maulidi, duwa za makumyana, talakaini tahaliri, kusoma ze khatima, abo basiraamu, sibaki? Siba kafiri. Era waliwo mugwe nawulidde bwe tubavumirira bwe baba bakomyawo, kuba nabo bakomyawo. Tuli wamu? Bwemugamba nti fulani oli ku bubuze, tereera na ku sunna, bw'aba yeewoza akagamba olaba abo bampisa mukafiri, naye nga wallahi teri yamwise muki? Mukafiri. Buli bwe bagamba nti musiraamu weetereeze yo gy'oli, simanhaji entuufu, tereeza na ku nkola y'owekitiibwa. bwana yewozaako eri abantu agamba balaba batukafuwazaako nenga wallahi toyina kigambo kyewali oyogedde nti omukafuwaza mutukafuwaza mwagala tukafuwaza mukafuwaza buli nga tonayogerako kigambo nti muki mukafiri era tukiyimirizaawo ti baganda bafaabo abazikiri kalengi basiraamu baki basiraamu naye bannabbidaa balina ezzambi ebyokubeera nti baki bazuuzi ababeera mu bidaala ebyamaduwa mawuledi twala tugende baganda bafaabo mu busiraamu si bakafiiri tuli wamu n'ebikunso ebirala abasuufi wabanga obusuufi bwalimu alina byakola ebitamujja mu busiraamu asigala muki musiraamu kubamu basuufi waliyo abasinza entaana nga n'okusinza entaana kufuru l akbar yukhriju saahibuhu min al milla bwosinza entaana bukafu bunene obukujja mu buki mu busiraamu naye kati waliyo abasuufi mubamuhibiina baliwo okulya mmere biki ebyo kuleeta zikaali ezo zaabwe ezitamanyiddwa na muwendo abo basiraamu tebakola batya tebakafuwala wabula ebikunsu bino ebibiri groups zino ebbiri ashia wa ahmadiya abashia n'abaki n'abahamadiya humu kufaru bakafiiri abo la shak tubuusabuusa naye ebikunsu byonna byoli boosanze simanyi bakhawariji abo bakhawariji bakafara abasiraamu naye abamanyi bajja ne bapima bino ebyokukafala kwabo abasiraamu nabo bava mu busiraamu hadisi nabbi salllahalihi wasalama gye yagamba nti hum kilaabu nar bamuliro mbwaza mumuliro bona obo balabye basaala essala ezeewuunyisa gogenda osaaliyo n'ogamba olabika eyo tetuuse naye ngaesala y'omusajja allahu akbar khushuhu gyatadde muli basoma qur'ani naye tesukka malokoli gaabwe nabbi n'abagamba nti bajja kufuluma mu busiraamu nga woolaba akasaale we kateebwa okuva muki omutego gwako yakhurujuna min addini kama yakhuruju sahmu min arramiya kati abamanyi ne batangaza ekigambo ekyo nabbi kyeyagamba nti bajja kufuluma mu ddiini nga woolaba akasaale bwe kafuluma muki mu manduso yaago amanyi ne baleeta abamu babakafaaga ekituufu embeera nti bakafuwaza nabo bakafuwala naye ngaekigambo ekituufu kawulu raje abakhawariji sibaki sibakafiiri sibaki sibakafiiri ebiseera nga nkyasoma enaggalama eyo wali omusiraamu omu yaŋŋamba nti omuddu yagambye maama we ekigambo maama muzaala muga kigambo ki yamusanze namugaba maama gwe bwofa siri kusaalira namuwa nsonga ki namugaba maama oli mukafiiri ogenda mudduwa z'amakumi ana okola mawuledi n'ebirala nagaba bwolifa maama sirikola ki siri kusaalira ono eyaliwo nanyumiza naŋŋamba nti maama kyeyava agamba mutabani wa muzaalira ddala mutabani gwaza nagamba nti onkafuwaza mwana wange onkafuwaza ng'ate gwe tosaala naye nze nkola ki nze nsaala akafuwaza tasaala akafuwaza maama wa muzaala subhanallah kali nze omusiraamu ono waabiŋŋamba abiŋŋamba yekalina kyamanyi nnyo ku ddiini nze obwongo ne buddukirawo nentegeera omuddu ekikunsu gyagwa nemmanya nti oyo khariji sajja mu khawariji nemugambi nsooka ombulire ku nyambalaye ku bitendo bye nemanya nti bakhawariji bwabire Uganda bagamba Uganda teri swala etuuka takali abakafu ono sala utye swala kutakali abakafu tuvula yakafu wazanani ni mama we kigambe ekinene tebasala swala kiwoledde tasala swala bwaba akuyambye nazi sala ayinza ozigatta alimu alinga ali mu safari wanatabalanga nti ali muqimu nti ali mu kitundu watebenkedde nti nazimbaawo aa abalanga ali mu safari sawa yonna adduka agenda kale abakhawariji abo ne webakola ebyo byonna abamanyi b'obusiraamu bagamba totuuka kwesitenti ey'okubajja mu busiraamu ate tubakafuwaza la ande kati hukumu ey'okubunya n'olamula bonna kituliku n'olamula buki n'oleeta noga bo abakhawariji si basiraamu aye ekyo kigambo oba olamudde si bulungi newe tudda ku muntu eyeyawulidde nti tosaala nti sisaala oyo nga hukumu zikolaki zimukwata kyova laba ne basheikhe bagamba mu basuufi mulimu abasiraamu n'abatali baki basiraamu wabula sokola hukumu ku bonna noga abasuufi bonna bakafiirira oba okoze ekigambo kinene mawano simanyi byenjogera abasiraamu mubitegeera kati emiryango egyo ekigambo kyokukafuwaza eddiini ya Allah nkuume tetukafuwaza okujjako yo Allah gwe yajja mu busiraamu n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati omusunni ye muntu omusiraamu akkiriza Allah n'omubaka Muhammad n'akkiriza ne Qur'ani ne basahaba kati ogenda obuuza abo ebikunsu byetulabye nga tulaba biri mu ambulera yabuki ya busiraamu bali mu busiraamu naye bannabbidaa omubifuna wabula ate bali ababiri abashiya n'abahamadiya bo sibaki si basiraamu olw'enzikiriza zaabwe zetuze tulaba kati olwaleero twagala tulabe enzikiriza y'abashiya ku baganda baffe abasunni kogwa omusunni omusalafu ku musunni owa mawuledi ku musunni omuzikiri ndowooza bwe tuvunula ekigambo basunni mukitegedde naye ate naffe bwe tuyingira kati mwambulera y'obusiraamu nga tutandikira okuteeka ku minzaani nti olinaku oliwa naye nga tuli mwambulera yabuki ya busiraamu nsubire nti awo wategeerekese enzikiza y'abashiya eri abasunni abo omusunni mu bashiya bamuyita nasib almaatha annasibu nasibu mu bashiya ba ithna ashariya barafida bagamba nasibu kitegeeza omuntu yenna ayina obulabe omulabe wa ali wa ahli albayt n'ennyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omulabe wa Fatima az-Zahra omulabe wa Hasani nani ne Husayn nasibu kyekitegeeza mu bashiya omulabe owa abashiya bo nga bo omulabe w'abaimaamu baabwe kumi n'abameka ekumi n'ababiri kati balaba nti fe abasunni tuli baaduuyi eri Ali eri ennyumba ye eri ennyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eri baimaamu baabwe n'eri abashiya okutwaliza ewamu balaba nga tuli baki balabi kyo kigambo si kituufu ewamu kuba omusunni akakaatibwako okwagala basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna hubu sahaba okubaagala kya mu ddiini era tetuvuma basahaba natya n'omu tetulina sahaba gwe tuvuma yadde omwana mwabasahaba omwana owabasahaba tetumuvuma neba bashia benyini ojaba ulire bigambo byawe ku maawi ya ibn Abi Sufyan, ulire silabasi yabana je basoma mu luzungu abali basomyeko mu luzungu ne musoma Islam mu senior 6 senior 5 olabe bigambo ebingi bwe batuuka okusimanyi ku umayadi ku umayadi yao nga boogera kwani waliwo yasooka dini siyali yani kuja wakola Isilamu tewali yakola Isilamu nga tonatuuka ku umayadi waliwo abasooka umayadi beba Maawiya Abasid Abasa isimanya Abasid Abasidi bichi ne waliwo ba umayadi bani bani bafatmi di nebilala mbasa irabidi ne kati muisilamu basomesa nti mutabani wa Abu Sufyan Maawiya ibn Abi Sufyan aitibwa Yazid yaina bino wamanga yali munyu wa mwenge yali muntu wa bakazi yali muntu wa muziki nenge yobiri muluzungu abana be babisoma irezo ansa zibasawe omuganti yogera ku Yazid mutabani wa Maawiya ibn Abi Sufyan baga oyo yali mu bakazi yali tafayo ku dini yali muntu wa muziki eh ne kafa nkulani omulala nenge ebyo bibozi bozi biri mbashia ate babikwata ne babisa musira basi abana basoma Isilamu muluzungu الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد نعم أبشيع بيت أبا السنة إشيغامبو إشيغوا الناصب إشيغان تي أبا السنة تباغل آل بن عبي طالب تباغل بزكرو ومبقى حسن نوسيني بباب أبوز ببوني روشيكو ملاقيرا bwe mutulaga nti abasunni tebaagala Ali tebaagala Fatima tebaagala Hassan nani ne Hussein bagamba abashia naddala kino ekyabaddewo emabega ku lunaku olwa Ashura nga bagamba nti abasunni mwabatta Hussein era kati ffe tubeere eno mu Kampala muiraqa netwetematema netwesalasala nga tulaga nti tunakuwala nnyo olwokubeera nti tetwasobola kutaasa Hussein nga mumutta kale bakitusaako nti faabattaani faabatta Hussein naudhu billah tenga bo bennyini bebatta Hussein abashia mukutta Hussein nebalaga nti Yazid yali musajja mubi nnyo ate nga Yazid yali musajja musoni owanna maddala ne balaga nti tetwagala abantu abo ab'ennyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga abasunni tetubeerayo mu mauledi gaabwe kuba abashi abalina mauledi ga miteeko giringa etaano waliwo ag'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nebakola mauledi ga muwalawe Fatima nebakola mauledi ga Ali ibn Abi Talib nebakola mauledi ga Hasani nebakola na mauledi ga Husaini mauledi ga miteke meka etano kati bagenda olaba nti abatabeerayo mauledi tetwagala bantu abo kyekituyise ekigambo kino nasib era abashiya ekigambo ekirala kye batuyita fe abasunni bagamba omusunni yenna woba omulabye mushiriku abeera musamize kafirun omusunni abeera muki mukafiri era ne bagamba nti Allah wali muyingiza omuliro tagenda kuvaamu khurudan abadiya wakugubeeramu obugenderevu n'obugenderevu yenna omuki eyeyita nti musunni nga teyeyita mushia. Era bayina enzikiriza ey'okufasaka okuyiwa omusaayi gw'omusunni, era ekyo basinza nakyo Allah abashia, singa asanga omusunni n'amutta tekiyitibwa zambi gye bali, aba afunye obutukuvu ku mwoyo gwe era afuna emirembe, emirembe gyafuna gibamiyitirivu olw'okuba nti asse omuki, asse omusunni. Ebyo nno babikola mu mawanga ago gye balina obukulembeze, Iran, Iraqa, Yemeni n'awalala. Abasunni baganda baffe babatta ekitagambika, era bagamba nti wabattiddwa oba tannattibwa waliwo ekiyitibwa okutwala emmaali ye, bagitwala nga bwe babeera bagadde n'okubasasuza omusolo ogumanyiddwa mu fiqihi ne mubitabo bya hadithi nti omukafu singa abeera mu nsi y'obusiraamu akkirizibwa okubeera nga awa omuki, awa omusolo. Kati munnange bw'obeera mu nsi y'abashia bakuweesa omuki, bw'omusunni bakuweesa omusolo. Era ne bagamba nti ekisembaye kyetwandirabye ng'ekinene, omusunni yenna oba omulabye omushia agamba abeera munagisifu, abeera munagisifu. Ezo nno byebitendo bye batenda abasunni kati tasobola kubeera muganda waffe. Omushia tasobola beera muki muganda waffe, akutenze nti toyagala abasahaba, n'akutenda nti oli mushiriku, n'agamba oli mukafiri, n'akutendako ekitende ekirala nti oli nagisi. Ate Allah wali kuyingiza omuliro togenda guvaamu, ate omusaayi gwe guli halaali okuyiibwa. Toyinza kugamba nti omushia muganda waffe. Ebigambo bino katusome ebimu ku bigambo byabwe. Omu mu bamanyi baabwe Almajisi yagamba bwe yali alaga enzikiriza yaabwe ku basunni, ono mumanyi waabwe Mbashia yagamba i'lam, kimanye anna itraqu lafdhi ash-shirki wal kufur, nti ekigambo bushiriku oba bukafiri على من لم يعتقد إمامة الأمير المؤمنين وأئمة من ولده. وكتيت أمونت ويتكر زمبا إمام نابا نابا بفام غتقز علي نبز قلوب نابا نابا بفام وابو بإمام نغانت وفضل عليهم غيرهم. Era okuyita omuntu nti mushiriku era mukafiri y'oyo atasukkulumya baani abo baimaamu abo ekumi n'ababiri, wabula n'asukkulumya abantu ghayrahum abalala, wano ng'ategeeza Abubakar Siddiqi ne Umaru bun Khattabi radiyallahu anhuma. N'agamba nti yadullu ala annahum, alaga nti kitegeeza على أنهم كفار مخلدون في النار. كتجزا تابان توابو بغير بكافير أبتل فرما ممرر قوى الله تبارك وتعالى وبجلز ومبشية ومن يبشية يبوليت وقل أغانتي إنا ببيسو مشرك وبني بميتة مكافير ياتينا ذكرزا ya kukiririza mu ba imamu ekumi n'ababiri n'abaana ababavaamu, ate n'asukkulumya Abubakari ne Umaru ku Ali. Ekyo nno nekibeera nti bujulizi obwenkukunala mu bashia obulaga nti gw'oli mukafiri era ogenda kuyingira omuliro awatali kuguvaamu. Newajja omumanyi waabwe omulala إلانا هي أقام بأنتي لا خلاف بين أصحابنا tewaliwo njawukana mubashiya finna fil kufri annasibi wa najasatihi wa hillu damnihi wa malihi. Ono yagamba baharaniyu tewaliwo njawuru tewaliwo njawukana la khilaf baina ashabina mufabashia fi kufri nasib mubukafu wa musunni wa najasatihi nukubira anti wa musunni inna avira nagisi ila tukirizibu kutwala emmaliye ila tukirizibu nukubira anga tumujambula muhunobwachi uwe dunia ni tumutanafa ni waje shigambe chilala mubigambo biyabwe bagamba nti halalu dam ukukirizu kutibwa kumusunni lakin ittaqa alayka fa in qaddarata an taqallab ala haita au tughriqahu fil mai likay la yushhad bihi alayka faf'al qultu fama tara fil mali qala tuhtu ma qaddarat alayhi waruwe yabuza mubashia ngabuzu mkubamanyi babwe na mugamba nti olabo utya singa ntwali mali yomuntu oyo mubasunni oba okuyiwa omusaayi gwe na mugamba halalu ddamu okirizibwa okumutta lakin naye nkukuutira kwatibwa ensonyi naye nkukuutira ittaqi alayka nkukuutira obutakwatibwa ng'okola otya ng'omunyiga namugamba nti woba osobodde okumusuula mu mazzi kyoba okola bw'oba osobodde antughriqa fil mai kyekisingako obuki obulungi lialla yushhadu bihi alayka oleme kubeera ng'owebwako obujulizi amakulu baleme kukukwata ekisingako musuule mu mazzi afire mazzi omusunni baleme kubeera nga bakwata kolutu kyenava mubuuza fama tara fi mali bwe mmala omunyiga ne mmuttira mazzi nga tewali andabye emaali eno gyaba ayina yojogerako otya namugamba nti twala ma qaddarat alayhi namugamba sibako gyoba osobodde otwale weriire emaali ye terina buki terina buzibu naga nti wa minhum waliwo ekigambo ekirala ayu nawasib Umar bun Khattabi wa Abu Bakari wa Uthmani wa Aisha wa Anas bun Malik wa Alhasan bun Thabit wa Zubair bun Awamil wa Sa'id bun Musayyib wa Sa'd bun Abi Waqas wa Talha bun Ubaidillah wa Imam al-Awza'i wa Imam Malik nalaga wano gwebabu zo mushia wa imamu zahabi wal bukhari wa zuhuri gwebabu zo mushia nga bamubuuza nti ekigambo annasib bebaliwa bannasib nagamba nti asookerwako Umar bun Khattabi ne munne Abu Bakari ne Uthmani ne Aisha ne Anas bun Maliki ne Hassan bun Thabit Zubair bin Awamil Sa'id bin Musayyib Sa'd bin Abi Waqas wa Talha nimba manyi bana balala omuli Imam Malik Imam al-Awza'i awulira Imam al-Hazim Ibn Taymiyyah Imam al-Zahabi Imam al-Zuhri nagamba naba babagoberera bebayitibwa ba nasib aba sunni aba kafiri bwe babuuza omushiya bwatyo bwe yakola atya bwatyo bwe yayanukula ku nsonga eyo okubifunzafunza nga tumaliriza insha Allah obwo obujulizi ojja busanga mubashiya nga balaba nti gwe omusunni toli muki toli musiraamu tebakulaba nga muki nga musiraamu era nawe bakutwalira ddala nti oli mu kafiri oli munagisifu oli mushiriku era bofiira ku busunni balabanga ogenda kuyingizibwa omuli awatali gukolaki buvaamu kyekikafuwaza mu bo tokkiriza baimaamu ekumi n'abameka kumi n'ababiri ekirala toyagala nyumba ya mubaka andi togenda mauledi togenda kambala kwetoloola kabuli ziyara tokola kulambula ku ntaana ezo n'ebirala ne balabanga gwe toli musiraamu gye bali era ekirala kyetulabyemu bakkirizibwa okukutta omushiya watta omusunni si zaabi era tebawulira ggwanga nti kisaasi erina okubeerawo kuba agambye ekyo kiri halaali mu bba abashiya okutta abaki abasunni oli yamubuuziza kakati bwe muttira mazzi ng'abadde n'emmaali njikola ntya nkwateko n'amugamba nti twalako kyoba okoze eki kyoba osobodde kasita batakulaba twalako kyoba osobodde zifatuwa zibawa abashiya mu bashiya baabwe saba allahu tabaraka wataala batutaase si balungi sibaki sibalungi ne allah uganda akyagibiseeko kubeera nga tebanatumaamira saba allah tabaraka wataala atutaase obubuzi obwo n'ababuzi n'okubugwamu wabaraka llahu fiikum wanafa bikum wakathara llahu min amthalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته